Manitate elithuba lokubulisa nonke abaphulaphuli bonke egameni likaYesu Kristu namhlanje ndikumema ukukhila nami encwadini yokuqala kaTimothi esahlukweni sesithathu siqhubekeke esifundweni sethu encwadini kaTimothi eyokuqala kaTimothi isahluko sesithathu namhlanje sifunde ivesi yokuqala okuyikwe yesixhenxe kwaye namhlanje sizofunda ngeemfundeko zomfundisi. Kumbula injongo yale ncwadi. Le ncwadi yayibalelwe ukuze thina xa ufunde esahlukweni 3 vesi 14 ukuyi kwe 15 ndingazifunde ezi vesi endlini kodwa le ncwadi ibalelwe ukuze singafunde ukuziphatha ecaweni. Ukuze singaziphathe kakuhle ecaweni mandikuqelele into. Icawe idinga umvelele olungileyo. Icawe idinga umkhokeli olungileyo. Okanye umfundisi olungileyo. Xa ufunda iBhayibhile yakho, xa ufunda iBhayibhile yakho uzofunda into. Umvelele, umfundisi, indoda enkulu, la magama athethe into enye. IBhayibhile isebenzisa la magama interchangeably kwiTestament entsha. Kwaye ukuze ibandla likaThixo lingafunda ngokuziphatha kakuhle, icawa idinga umkhokeli olungileyo. Icawa idinga ifoto. Ifoto okanye umzekelo olungileyo wokulandela. Andazi ngawe, ndithanda ukudibanisa ipuzzle. Abantwana bam ngakumbi bathanda ukudibanisa ipuzzle. Ngeli xesha kwi-lockdown, abantwana bam bayadibanisa ipuzzle ezininzi. Kunzima kakhulu ukuyidibanisa ipuzzle. Ngaphandle kwisiqhiko, yho. Kunzima ukudibanisa ipuzzle ngaphandle kokuba nefoto. Kwaye ibandla lase-Efesi nebandla lakho nanamhlanje nebandla lam amabandla onke adinga ifoto yokulandela. Le ndawo ewe ithethe ngabafundisi ngabaveleli ngendoda enkulu kodwa mandikuxelela into sonke singumzekelo sonke siyifoto for omnye umntu. Amadoda amakhulu for amadoda amatsha, abafazi abakhulu for abafazana, abazali for abantwana njalo njalo. Kwaye uPaulos apha esahlukweni 3 wayemshiye uTimothy e-Efesi ukuze abantu base-Efesi babeqonda ukuziphatha ecaweni kwakuko izinto e-Efesi ezazidinga ukufakwa kwindawo yazo babedinga abaveleli. Kwaye apha sifunde ngeemfuneko zomfundisi. Ibonakala njani umzekelo olungileyo? Ibonakala njani umvelele? Ezi zinto zibalulekile, ziphindwa kwincwadi kaTimothi. Umfundisi, umvelele, indoda enkulu, ubizo lwakhe, ubomi bakhe bubalulekile kuba ibandla lakhe lizomlandela. Ukuba banefoto engalunganga, bazodibanisa ubomi babo ngendlela engalunganga. Kodwa ukuba banefoto elungileyo, bazodibanisa ubomi babo ngendlela elungileyo. Ezi zinto zibalulekile. So namhlanje masithathe lithuba lokufunda ngeemfuneko zomfundisi. Kwaye evesini 1 ukuyi kwe 7 esahlukweni 3 incwadi yokuqala kaTimothi ezazivesi zisibonisa iimfuneko zomfundisi. Ukusebenza njengomvelele yinto ekhethekileyo. Luthatha ubizo olukhethekileyo. UThixo osezilwini ubiza abantu emsebenzini wakhe. Masifunde ngoku ngobizo lomfundisi. Lithembekile ithi iBhayibhile, lithembekile ilizwi elilithi. Ukuba ubani unqamele, ubuvelele, unqwenela umsebenzi omhle. Umvelele ngoku umelwe kukuthi abe ngongenakukhalazelwa. Underline eBhayibhileni yakho. Ngongenakukhalazelwa. Eyindoda yamfazi nje, eyincathu, enesidima, ezibekile, ebuka indwendwe enokufundisa, engangeziswa iwayini, ingembeti, ingemncamli, ingemncameli, wanzuzo imbi, makabe ngokuthantamiso engalwi, engathandi wamali. Eyongamele kakuhle yakhe indlu, abantwana bakhe bemthobele, benokundileka konke. Kuba ukuba umntu akakwazi ukuyongamela eyakhe indlu, angathini na ukuphatha ibandla likaThixo? Angabi ngosandula ukungeniswa ukuze angathiwa lwalwe likhathi eyele ekugwetyweni komtyoli. Evesini 7. Kananjalo ke umelwe kukuthi abe nobungqina obuhle obuvela kwabangaphandle ukuze angeyeli egcikivweni nasesibatheni somkhole. Thixo sezilwini, ndicela usikelele ixesha lethu ngoku, ndicela usikelele ilizwi lakho. Sebenzisa ilizwi lakho lokusinika iminqweno emitsha ukuze sizukise igama lakho. Sidinga abasebenzi Thixo, abasebenzi abathembekileyo. Sidinga imizekelo eyilungileyo Thixo. Biza abantu kumsebenzi wakho namhlanje. Sebenzisa ilizwi lakho namhlanje ebomini bethu. Ndithandaza ngezi zinto egameni likaYesu Kristu. Amen. Evesi li 1 kwakhona ndiphinde levesi ithi iBhayibhile lithembekile ilizwi eli lithi, ukuba ubani unqamele, unqamele umbuvelele, unqwenela ithi iBhayibhile umsebenzi omhle. Bazalwane, uThixo ubiza abantu emsebenzini wakhe. Ubizo lukaThixo luqala ngolu hlobo. Sizothetha kancinci ngobizo lomfundisi, kodwa sonke sinobizo lokusebenza emsebenzini kaThixo. Kwaye uThixo uyabiza abantu emsebenzini wakhe. Kwaye ubizo lomvelele lomfundisi, le ndoda enkulu, luqala nomnqweno. Umnqweno yinto ebalulekileyo. Ubiza abasebenzi. Namhlanje ubizo lukaThixo luqala ngendlela ehlukileyo kunophambili. Ngaphambili xa ufunde kakuhle ilizwi likaThixo uzobona uThixo osezilwini wayesebenzisa amaphupha, wayesebenzisa ingelosi, wayesebenzisa izinto ezingaqhelekanga ukubiza abasebenzi bakhe. USamuel ungumzekelo, uEzekiyeli, uJeremia, njalo njalo. Abaprofeti ndizonibonisa ezi zinto kamsinya. Kodwa apha namhlanje ngeli xesha, ngexesha kwitestamente entsha, usebenze ngendlela ehlukileyo. Ubizo lwakhe luvela njani? Ndizoninika izinto ezintathu ngokukhawuleza. Ndingathanda ukucacisa ezi zinto apha kule ndawo. Ubizo lukaThixo luvela njani? Luvela kwindlela ezintathu. One, bala phantsi ikhumbulani le nto. Uzosebenzisa ilizwi lakhe elibaliweyo. Uzosebenzisa ilizwi lakhe elibaliweyo. The written word. Two, uThixo osezilwini uzosebenzisa iminqweno ngaphakathi kwabantu abakholwayo. He's going to use the inward urge, sithi ngesiNgesi. Kwaye usebenzisa imeko ezingaphandle. So, the outward circumstances. UThixo uyabiza abantu nanamhlanje. Uyabiza abantu emsebenzini wakhe. Abasebenzi. Sidinga abasebenzi. UYesu waxelela abafundi bakhe encwadini kaYohane 4:35, anitsho nanini ukuthi linyanga zisenze ukuze kufike ukuvuna. Yabonani ndithi kuni, waphakamiseni amehlo enu, waphakamiseni amehlo enu niwakhangele amasimi, ngokuba ithi iBhayibhile asemhlophe ukuba kuvunywe. Thethe ngemiphefumlo yabantu, uThixo osezilwini ungathanda ukusindisa abone, ngokuba asemhlophe ukuba kuvunywe. Ndicinga abantu abaninzi bayabizwa nguThixo ngoku, kodwa enyanisweni bambalwa bayamphendula. UThixo osezilwini usebenzisa ilizwi elibaliweyo ukubiza abantu. Abantu bambalwa bayaphendula ubizo lwakhe, kuba abaphulaphuli ilizwi lakhe. Abafumani iminqweno emitsha yokungena emsebenzini kaThixo kuba abaphulaphuli ilizwi likaThixo. Phulaphuli ilizwi likaThixo ngokuqinisekileyo uzofumana iminqweno emitsha. Iminqweno yokungena emsebenzini wakhe. NguThixo, ithi iBhayibhile encwadini kwabaseFiliphi isahluko sesibini ivesi 13, kuba nguThixo okusebenzayo ngaphakathi kwenu ukuthanda oko kwanokusebenza oko ngenxa yenkolelo yakhe. UThixo usebenzisa ilizwi lakhe ukuze abantwana bakhe bafumane iminqweno emitsha. Xa uva ilizwi lakhe uzobona intliziyo yakhe. Xa uva ngentliziyo yakhe, into izokwenzeka ukuba ungumntwana wakhe. Intliziyo yakho izotshintsha ifana neyakhe, kuba uyamthanda. Xa uyathanda umntu, inhliziyo yakho iyachinja. Ukuba dive umngqwele umzekelo dichatile, dineminyaka eyi-13 eluchatweni. Ukuba dive umngqwele womfazi wami, ndiyamthanda kakhulu umfazi wami. Ukuba dive umngqwele wakhe, ndizozama ukufeza intando yakhe ngokuqinisekileyo. Ndifuna ukufeza intando yakhe. Ndinentliziyo enje. Ndiyamthanda uThixo osezulwini. UThixo osezulwini, xa ufuna ilizwi lakhe, uzova intliziyo yakhe kwaye uzofuna ukufeza intando yakhe kuba uyamthanda. Abaprofeti babe nawo umnqweno. KwiTestamente endala, xa ufunda ngabaprofeti, babe njengathi nanamhlanje, uThixo wayethethe nabo kwaye wayebabiza. Wayesebenzisa ilizwi lakhe ngaphandle, hayi njengathi nanamhlanje usebenzisa ilizwi lakhe elibaliweyo, kodwa ngaphambili babengenalo ilizwi lakhe, so wayesebenzisa amaphupho, wayesebenzisa ingelosi. Mamelani ngoYeremiya, incwadi yokuqala kaYeremiya, ngobizo lwakhe emsebenzini kaThixo. Ngobizo lukaYeremiya, ekuqalekeni komsebenzi kaYeremiya, esahlukweni 1, ivesi 4 ukuyi kwe-8, singafunda ngobizo lwakhe. Ivesi 4 ithi, kwafika ke ilizwi likaYehova kum lisithi. So ilizwi likaThixo lifika kuye lisithi, ndingekakubumbi esizalweni bendikhwazi, ungekaphumi embilinini, ndakungcwalisa ndakumisa waba ngumprofeti wentlanga. Ndathi mna kwowu Nkosi Yehova, yabona andikhwazi ukuthetha ngokuba ndingumthwana. Wathi uYehova kum, musa ukuthi ndingumthwana, ke uye kuye kubo bonke endikuthuma kubo, konke endikuwisele umthetho ngakho, ukuze ukuthetha, uze ungaboyiki, ngokuba ndinawe ukuba ndikuhlangule, utsho uYehova. So ekuqalekeni komsebenzi kaYeremiya wayesoyika. Abaprofeti babefumana iminqweno emitsha njengathi nanamhlanje ukuva ilizwi likaThixo, kwaye abaninzi nanamhlanje njengexesha labaprofeti nabapostile, abaninzi abaphenduli ubizo lukaThixo kuba banjengoYeremiya basoyika. Kodwa mamela amazwi akhe esahlukweni 20, ngokukhawuleza, esahlukweni 20 verse 9, amazwi kaYeremiya emva kwexesha. Ndithi ndakuthi, ithi iBhayibhile, ndithi ndakuthi andisayi kumkhankanyi, andisayi kuthetha egameni lakhe, kusuka entliziyweni yam kunge ngumlilo otshayo. Wayengakwazi ukuthula. Kusuka entliziyweni yam kunge umlilo otshayo, uvalelwe emthanjeni am, ndadinwa kukunyamezela andaba nako. So abapostili babe nawo umnqweno, abaprofeti nakwitestamente enje nabo babe nawo umnqweno. Ivesi enye endiyithandayo kakhulu ungayifumane encwadini yezenzo isahluko 4 ivesi 20, le ndawo ithethe kumpostili uPetros noYohane babebanjwe ukushumayela ivangeli. Abakhokheli babo babemxhelela ukuthula, kodwa mamela impendulo yabo kubo. Ithi iBhayibhile evesini 20 esahlukweni 4 encwadini yezenzo, kuba singenakho thina ukuthi singazithethi izinto esazibonayo esazivayo, kwakukho into ingaphakathi kubo. Babengakwazi ukuthula, babe nomnqweno. UPaulos wathi encwadini yokuqala kwabaseKorinti isahluko 9 verse 16, kuba xa ndithi ndizishumayela iindaba ezilungileyo, andinaqayiyi kuba ndimelwe kukuzishumayela. Yeake umna, woe is me, ithi ngesiNgesi, yeake umna ukuba ndisuke ndingazishumayela iindaba ezilungileyo. Kwakukho izinto ezingaphakathi kwabo ezifakwe nguThixo, iminqweno emitsha. Abantu baseEfese baphulaphuli nabazalwana, abantu baseEfese babedinga umfundisi. UTimothy wayenomnqweno, wayengumntu ngomsebenzi. UThixo wafaka entliziyweni kaTimothy umnqweno. Usabiza abasebenzi nanamhlanje ukuze iqhawa ingaziphatha kakuhle, kuzofuneka ibe khona umvelele, kuzofuneka ibe khona umzekelo wokulandela, umkhokheli, ifoto elungileyo. Umnqweno bazalwane yinto ebalulekileyo. Yinto ebalulekileyo kodwa mandikukhumbuza, ayonto yonke. Umnqweno yinto ebalulekileyo, ubizo luqala ngomnqweno kwaye ayonto yonke. Kwakukho abantu kule ncwadi, encwadini kaTimothe isahluko 1 ivesi 7, fundani nam kwakhona siphinde sifunde le vesi. Kwakukho abantu babezama ukufundisa, babenomnqweno wokufundisa, kodwa ithi iBhayibhile bethanda ukuba bangafundisa bomthetho, phofu bengaziqiqi izinto abazithethayo kwanezo baziqinayo. Kwakukho abantu babezama ukufundisa, babenomnqweno wokufundisa, kodwa babengayazi babefundisa ntoni, babengayazi imfundiso. Kwaye nanamhlanje abantu abaninzi bayazama kodwa abayazi bafundisa ntoni. Besifunda imfundiso zibalulekile, babengakwazi imfundiso. Kwaye apha esahlukweni 3 sibona kukho imfuneko zomvelele. Sifunde esahlukweni 3 ukuba zikhona imfuneko zomvelele, imfuneko zimeko ezingaphandle. Ndinixelele, uThixo ubiza abafundisi, lubizo olukhethekileyo kwaye usebenzisa, uThixo usebenzisa ilizwi lakhe elibaliweyo, usebenzisa iminqweno ngaphakathi kwaye uzosebenzisa imeko ezingaphandle. Kwaye imfuneko zomvelele zimeko ezingaphandle. UThixo usinika imfuneko. Sikhumbule into, icawa ayiyo yethu. Asifaka abantu kwipulpe nje. Kumele babe nobizo lukaThixo, babe nomnqweno. Kumele bafunde ilizwi likaThixo, kumele babe nomnqweno wokusebenza njengomfundisi, njengomvelele, kwaye kumele babe nezinto ezilungileyo ezingaphandle. Kumbula, ichawa ayiyo yethu, ichawa yeyikaYesu Kristu. Imfuneko zisinika ifoto yomfundisi. Kumbula, njengoPaulos wayengumzekelo wokulandela umveleli, umfundisi ungumzekelo wokulandela, ungumkhokheli ecaweni. Ifoto elungileyo ibonakala njani? Funda evesini 2 ukuya kwe-7 endlini. Andinaxesha ukuchacisa ezimfuneko zonke, kodwa ndifuna ukukujolisa kwinto enye evesini 2, kuba le nto iyachacisa le mfuneko zonke. Ukuba umntu angazalisekisa lo mfuneko, uzozalisekisa zonke imfuneko. Ezinye izinto zonke zidlweliswe zicacise le mfuneko esahlukweni 2. Umvelele ngoku umelwe kukuthi abe, underline, ngongenakukhalazelwa. Ngongenakukhalazelwa eyindoda yamfazi unye eyichathwe enesidimba ezibekile ebuke indwendwe enokufundisa njalo njalo. Ngongenakukhalazelwa ifoto elungileyo, umfundisi olungileyo ibonakala njani? Njengomntu ongongenakukhalazelwa. Kwenye indawo uPaulos wayesebenzisa elinye igama encwadini kaTito, uzobona ezazimfuneko kwaye usebenzisa elinye igama, umntu ungongenakumangalaleka. Eli gama lithetha into eli, blameless ngesiNgesi. Blameless, intsingiselo yale gama, to have not one thing in his conduct on which someone else, inside or outside the church, can base an accusation or fault or complaint. Umvelele, umuntu onesimilo esilungileyo ngaphakathi nangaphandle. Ukuba umuntu angazalisekisa lo mfuneko, uzozalisekisa zonke imfuneko. Ezinye izinto zonke zidlwelise zichachise le mfuneko. Ibonakala njani indoda okanye umvelele? Ngumntu ongongenakukhalazelwa. Kufuneka ube ngumntu engongenakukhalazelwa ebomini bakhe, emfundisweni yakhe, echaweni yakhe, esitratweni sakhe. UTimothy wayefundiswa kakuhle nguPaulos. Ifoto elungileyo ayitshintshi, ayizotshintshi. Kufuneka ulazi ilizwi likaThixo. Ukuba uzama ukudibanisa iphazo kwaye umntu utshintshe ifoto yephazo, oko Awuzophumelela. Umvelele kufuneka ulazi ilizwi likaThixo kakhulu. Yiyo loo nto engakwazi ukuba ngumntu owumjela ukholweni. Ifoto elungileyo ngumntu oqonda ichebo likaThixo for ikhaya lakhe, ngumntu oqonde ichebo likaThixo for ichawa yakhe, for ubomi bakhe, kwaye uyalilandela ichebo likaThixo. Ukuba ezazimeko ezingaphandle zingafezwanga, loo mntu akabizwe lo msebenzi, akabizwe kwizikhundla zomvelele. Kufuneka ube ngumntu ongongenakukhalazelo emfundisweni yakhe naseluhambweni lwakhe ngaphakathi nangaphandle kwicawa. Thixo usabiza abasebenzi. Icawa ephilileyo inomzekelo olungileyo wokulandela, inefoto elungileyo, inabantu abaphilileyo. Icawa ephilileyo ineefoto zokulandela. Hayi umfundisi nje, iqala nomfundisi, kodwa luxanduvo lwakho ukuphila njengomntu ongongenakukhalazelo nawe, ongongenakukhalazelo ekhaya, ebomini bakho nasemfundisweni zakho. Umvelele yifoto yakho. Kwaye ndingathanda ukuqiba ixesha lam namhlanje nesicelo somthandazo. Ndicele ngoku uthandazela umfundisi wakho. USathane uhlasele umfundisi wakho. Akafuni ukuba ichawa zineefoto ezilungileyo zokulandela. Uhlasele umfundisi wakho, thandazela umfundisi wakho. Kwaye wena mamele ilizwi likaThixo. Inoba ayakubiza ube ngumfundisi. Amen.